Igimufa nela dwe ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro agasoro kabura gatyo uyu munsi ni ikiganiro kivanze kirimo ibyishimo bamwe muri mwe bagize amahirwe yo kubona abo bashakaga abandi barahabwa icyizere cyo kubabona vuba. Murumva ababyeyi bamaranye agahinda imyaka isaga 30 bataguheka bashaka abana babo. Murumva abamaze nk'iyo bashaka ababyeyi abashaka abavandimwe kuva mu ntangiriro kugeza ku musozo. Niba warandikiye Agasaro kaburaga urumwe mu butuganira
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu kiganiro cyo mu cyumweru gishize mwumvise umwana w'umukobwa Umutoni Mediatrice utuye mu karere ka Nyaruguru umurenge wa Nyagisozi akagari ka Nyagisozi umudugudu wa Nyagishayo avuga ko ashaka umuryango we. Mu mwaka w'1994 yari afite imyaka 2 atoragurwa ari kumwe n'uwo yabwiwe ko ari musaza we witwa Théogène Sikubwabo. Umubyeyi wa Mureze Bernadette Mukandekezi yamubajije uko yitwa musubiza ko yitwa Macibiri. Baje neza nita nawe wababonye bakiri bato atubwira ko bashobora kuba bakomoka majyaruguru y'u Rwanda. Reka twongere twumve gato Umutoni Mediatrice wamureze n'uwamubonye akura.
Ushaka umuryango wanjye twaburanye muri 94 kuko jye nari umwana mutoya.
Muri 94 wari ufite imyaka ingahe Umutoni?
Urebye nari uruhinja nkurikije kuko uwo muryango nawugezemo mfite imyaka 4 muri 96 nibwo twawugezemo ninjye na musaza wanjye turi babiri.
Amazina umukobwa yajya yitwa Macibiri izina ry'irikirisitu ninjye namubatirishije. Ubwo yavuga ko yitwa Mutoni niwe waryihindiye aragenda avuga ko ngo yitwa Mutoni ariko ntabwo ariko yitwa. Nubwo namwe mwakoresha ubushobozi bwose mukarangisha ndumva ntahanabonetse n'uwo mubyeyi we rwose ntabwo yabona ko umwana we yitwa Mutoni ahubwo yategereza uwitwa Macibiri. Ngiye kunabaraga ahantu nabashyira ibyumba bavuga ngo urukiga urebye hazagamo urukiga ruvanze n'ikirere.
Ntibyatinze uwitwa Jacques Niyonzima araduhamagara atubwira ko Umutoni Mediatrice ashobora kuba ari mushiki we. Yatubwiye ko yavukiye ahahoze ari prefecture ya Ruhengeri muri komine ya Nkuri secteur Runigi Serire Kiyumba ubu ni mu karere ka Nyabihu. Yatubwiye impamvu atekereza ko Umutoni Mediatrice alias Macibiri ashobora kuba ari mushiki we.
Hari impamvu nibura zigera nko muri enye kuri enye. Impamvu ya mbere byonyine kuba yitwa Rirazi na Macibiri birahuza neza neza na musiki wanjye kuko nawe niko yitwaga kandi ku myaka yari afite niryo zina yari azi kuko niryo bakundaga kumuhamagara.
Ntari indi zina yari afite mbere
andi mazina ye nyirizina yitwaga Nyiraguhirwa Zakerina ariko Rirazi ry'irisirina niryo bavuga ko ari ryo yari azi.
Yari umwana muto ku buryo ntayandi mazina ye yari azi.
Yarakiri muto kuko yabuze urumva ni muri 94 yaravukiye muri 91 urumva yari ari mu kigero cy'imyaka 3 yarakiri muto. Ntekereza ko nta yandi mazina iryo bakundaga kumuhamagara kenshi cyane ndumva iryo yabarazirikana.
Yavutse muri 91 itariki yavukiyeho urayizi neza?
Yego ndayizi.
Yavutse ku itariki?
Yavukiye tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu 1991.
Iyindi mpamvu ya kabiri ya gatatu n'iya kane nazo zituma utekereza ko ari mushiki wawe ni izihe?
Indi mpamvu ya kabiri ntekereza ko yaba ari we ni igihe yaburiye yabuze muri 94 kandi n'undi nawe nicyo gihe yabuzemo kuko we yabuze tariki 17 z'ukwezi kwa 7 1994 ku mupaka wa Goma.
Ababyeyi be barahunze barambuka bamusiga inyuma mu Rwanda byagenze gute?
Nibyo barimo bambuka ariko we arabura, amaze kubura igikorwa cyo kwambuka cyarabaye, ariko noneho hajyaho gahunda yo kumusyakisha binyuriye kuri CSR. Nyuma noneho ntibyakunda kubera ibikorwa by'ubuhunzi, ariko hari icyo mama yari yakoze akiriho nk'uko nari nabibabwiye. Ubwo ni impamvu ya kabiri ituma ntekereza ko yaba ari we.
Iya gatatu?
Impamvu ya gatatu, ikigero cy'imyaka yari afite muri kiriya kiganiro yavuze ko yari mu kigero cy'imyaka 2. Urumva umuntu ugereranya akabona umwana muri 1994 wari ufite imyaka 2-3, ku muntu ugereranya urumva ko nta kinyuranyo kinini kirimo. Yanayo ikaba indi mpamvu ituma nakeka ko yaba ari we.
Hari indi ya kane yindi wavugaga ntabwo nayumvise.
Noneho indi mpamvu ya kane ituma nkeka ko yaba ari we ni uko umubyeyi wareze uriya mwana yavuze ko yumvaga ko ari umwana wo mu gice cy'amajyaruguru y'igihugu bitewe n'uko yavugaga, kandi noneho koko niho mu rugo. Izo mpamvu zose rero zigera kuri enye nazihuza nkavuga nti ese yaba ari we.
Niyonzima yambwiye ko uwashaka babuze ari mushikiwe, ko nta mwana w'umuhungu babuze. Ibyo bikaba bisobanura ko Théogenes kubwabo na Médiatrice Umutoni batava indi imwe nk'uko Médiatrice yabikekaga. Mu gihe natekerezaga kuzitabaza ikigo cy'igihugu gishinzwe gupima amasano mu Rwanda, Jacques Niyonzima na Médiatrice Umutoni bari babonanye ndetse bafata urugendo bajya mu karere ka Nyabihu kureba abandi bavandimwe. Umve uko Médiatrice yambwiye amaze kubona umuryango nyuma y'imyaka 27.
Hase nabonye nahindura n'ibyishimo kuri njye, kuko umuryango waranyeho, kwa mama ruwo, kwa papa bose baranyakiriye barishima cyane. Tumwana twari twaramubuze ngo baranezerwa cyane. Igisigara mu muryango wa mama uranyakira, ngera mu muryango wa papa uranyakira, mbese bora baje kama mama kera baje kya papa kera, mbese birantangaza cyane. Nubwo ntari nzi ubwenge ariko nabashije kubyakira nyine, ndanishima cyane kuko nari mbonye undi umuryango nyine.
Ubu se kuba umaze kubona umuryango urumva umeze ute?
Narishimye cyane bitangaje. Ibi byose mbikeka ubusaza, keka wowe, kuko iyo utaza kuba uhari, iyo utaza kuba uhari ntacyo mba narageze. Byose mbikesha wowe, aho nari nshimwe bishoboka ni uko wenda nazamuka ikimero kwenda tutabonana, cyangwa se badufatanye turi kumwe mvuga naho najya n'umwana mbyaye namubwira ati n'uyu. Byose mbikesha kugira ngo umuryango wanjye ndiwe, ni ikintu ndabize ndabihiga, sinzi niba bizashoboka cyangwa bigakunda, ariko nicyo kintu natekereje ndavuga. Sumva umubyeyi wanjye ntaka atageze itekereza kuba natekereje ikibazo mu gihe gitoya kikanasubizwa. Byabaye ibintu bikomeye cyane. Nashima Imana, yego nabayishimye uwo munsi, ariko sizashima Imana ntabakubona nanjye ubwanjye nganire nawe tuvugane tureba natwifotoranye mvuga ati Imana uyu muntu uzamuha umugisha icyo nibigundira bigashoboka, Imana izaduhuze tubonane rwose nk'uko ibindi yabikoze mu myaka 27 nari imaze nta muryango mfite, nta n'icyerekezo mfite, kuko byose byabaye ku bushake bwawe mufatanyije n'Imana yandemye. Iravuga ati reka mbinyuze kuri uyu muntu ayinyobore. Ndashima urabizi, umva ndashima ni ukuri Imana izaguha umugisha, iguha umugisha iteka ryose.
Urakoze cyane Médiatrice Umutoni, nkwifurije amahoro, nkwifurije kandi kwishima kimwe n'abandi bana benshi dushakira imiryango hano mu Gasaro ka Buraga. Bagufashe kwishima imyaka 27 ni myinshi, ubonye abavandimwe igenda baguteteshe.
Ariko nyemerere niba tuzabana, icyo cyo ni cyo kintu ngomba guhiga. Sinzi ngo tuzahurira hehe, ariko ubinyemerere nge ndabishaka ndanabyifuza
rwose. Tuzabonana ndabikwijeje, ninza mu Rwanda vuba ahangaha nzakurya kara tubonane kimwe n'abandi banyarwanda benshi abana n'ababyeyi bifuza ko twaganira.
Rwose murakoze. Imana izakumpera umugisha kuva ukemura ikibazo cy'abantu. Njye wanjye ngo ikibazo rumva ndishimye umusubiriza igihe mu mubabaro wanjye nubwo byatinze bikaba igihe. Niko nari nkuboneye n'igisubizo cyanjye cyagombaga kuboneka. Ariko narishimye ndanezerwa nta n'ibyo nitayeho si no kuvuga ngo dupimike. Ariko njye nabashakishaga nabo bari kushaka kuko mama hari urwandiko ngo yari yaranditse arababwira ati umwana uyu n'uyu nguyu umunsi yabonetse mugomba kumwakira mu muryango. Nararwiboneye n'ayo mazina uriya mukecuru yatanze koko nari nzi ko ari n'izina banyise ndahoga guhera kubera ukuntu nareshyaga wenda ariko niryo zina nyirizina ryanditse. Imana izafashe ndayibisabye n'ibindi byose igenda ibinkorera izafashe nge tubonane amaso ku maso tubonane.
Ngaho rero komera nongere nkwifurize kugira ibyishimo byinshi ngushimire kandi kuba waritabaje ikiganiro Agasaro Kaburaga ku ijwi ry'Amerika Umutoni Media Trisa. Nongere nkwifurize amahoro y'Imana.
Yego namwe muyahorane.
Agasaro Kaburaga.
Mubabonanye na Mediatrice Umutoni harimo se wabo Charles Munyaneza nawe ari mu ntara y'Uburengerazuba mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Kinto mu kagari ka Nyamugari mu mudugudu wa Kiyumba yambwiye ko umuryango wose wasabwe n'ibyishimo.
Ntabwo nabona imva mutima mfite ariko twaranezerewe cyane. Twaranezerewe kubera ko imyaka 27 irenga tumubuze tutazi amakuru tutazi ahaherereye twarashakishije twarahebye. Ni ukuri turanezerewe cyane nk'umuryango wari warabuze umwana kuko twanashimye uwaba yari yaramubonye n'ubwa mbere akabasha kumenya amakuru kuko arazi kuvuga afite imyaka 2 n'igice azimira tumubura. Uwa mbere wamubonye turamushimira ndetse n'abandi uko bagiye bahererekana kumwakira kugeza ku myaka y'ubukure no kugeza kuri uyu munsi tumubonye. Abo bose turabashimira ko bakoze neza kandi twebwe nta gihembo dufite Imana ariyo izabihembera.
Ubu se hari gahunda mufite yo kuzafata urugendo mukajya hariya Inyagisozi mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mukajya kureba buriya mubyeyi Bernadette Mukandekezi wamureze kuva afite imyaka 2 n'igice kugeza amagingo ya mukamureba mukamusuhuza mukamusura?
Rwose iki ni ikintu tugomba guteganya kuko umugira neza ntacyo twamuzamuhemba ariko kumusura byo ni ihame nk'umuryango wacu. Tuzahagera tuzashaka kanya hanyuma tumusure tuganire ndetse banatubwire byinshi bishobora kuba bitazwi n'umwana.
Bese Munyaneza wakubaza wari usanzwe wumva ijwi ry'Amerika iki kiganiro Agasaro Kaburaga wa Rukizi?
Mu by'ukuri ntabwo nari nkizi ariko kubera twabonye igisubizo kubera ikiganiro mukora ndagenda cyitabira nkuri uko nshoboye kose niba ari n'abandi barangisha bigiye mu ruhare rwo kuba naranga abo bantu babashakisha babo. Mwarakoze cyane.
Natwe turagushimiye Charles Munyaneza uzafashe n'abandi gushaka utundi dusaro twabuze uwo wumvise umuzi umurangira abandi twese twuba ku muryango nyarwanda. Ndagushimiye cyane.
Nukuri namwe ndabashimiye Venite
Nshimiyimana. Agasaro Kaburaga karabonetse.
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda n'ine umubyeyi yaburanye n'umwana we w'umuhungu wari ufite imyaka 20. Kuva icyo gihe kugeza ubu Victoria Nyiramasengesho ntagoheka amushakisha. Kuva ikiganiro Agasaro Kaburaga cyatangira yagize imbaraga zirushijeho, ariko kugira ngo agere ku ijwi rya Amerika bikamugora. Yambwiye ko byabaye ngombwa ko yimuka ava aho yari atuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza, umurenge wa Mukarange, umudugudu wa Kayonza Centre, aza gutura i Kigali ku Kicukiro ashaka uwamufasha kugira ngo tuvugane. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraduhuje, ndamuhamagara.
Nakumenye Ijwi.
Ninde muvugana?
Ndumva meze nk'umuntu urimo kuvugana n'umunyamakuru w'Ishimimana Venuste.
Nibyo, ntago wibeshye,
niwe? Niwe rwose, ndakuzi cyane, ndakuzi cyane, nkunda radio Ijwi rya Amerika. Kuyumva ahandi natangiranye n'Agasaro Kaburaga igihe cya wa mwana uriya wabanje Kamunazi Marceline iseka taramibwa. Kuva icyo gihe kugeza n'uwo munsi wa none ndi ku Ijwi rya Amerika ngushakisha, nari narakubuze mwana wanjye, nari narakubuze.
None urambonye rero, reka tuganire.
Tuganire mama.
None se ubu tuvugana uherereye he?
Ubu ngubu ubuno ndi hano ku Kicukiro. Ikintu cyo gushakisha Agasaro Kaburaga cyankuye aho nabaga i Kayonza.
Wabaga i Kayonza uza kuba i Kigali ushaka uko wavugana n'Ijwi rya Amerika?
Kigali buhuri Kigali njye gushakisha uburyo nazabona umuntu ungeza ku munyamakuru w'Ijwi rya Amerika w'Agasaro Kaburaga Ishimimana Venuste.
Yego mani hora.
Umaze amezi arindwi
warimutse?
Arindwi, ntabwo ari arindwi gusa, ahubwo ni umunani cyangwa icyenda. Naravuye mu byimbo byo gushakisha Agasaro Kaburaga, ntagashakisha ku munyamakuru witwa Ishimimana Venuste. Nari narabuze adresse ze, nari narabuze uko namubona. Ngiye kubona mbona mbonye umuntu, ndamureba nk'umuntu yamungezaho byanze bikubyanirwa umunyamakuru. Ubwo umuntu arabinkorera ancisha kuri ampa nimero z'umunyamakuru witwa Ntuza Eric Bagirubusa.
Yego.
Niwe nakiyeho mama, ariko ubu aho ndi mu nzu ndakodesha hano ku Kicukiro, aho bita ku Kicukiro mu mudugudu wa Kivu.
None se Madame Victoria Nyiramasengesho, noneho turabonanye turivuganiye, ngufashe iki?
Ikintu mfasha, muri 1994 nari ntuye Iburasirazuba i Kayonza.
Yego.
Icyo nshaka kumfasha ni ukumfasha gushaka Agasaro Kaburaga gushakisha umwana wanjye wabuze muri 1994. Abamushakisha mu Gasaro Kaburaga ko ngize amahirwe tuvuganye. Rero nizeye ko namubonye, niba ariho abaye atariho nabwo Ijwi rya Amerika byumvwa n'abantu benshi. Niyo mpamvu ndimo kuvuga ngo abaye atanariho sinazabumbwira ko yamubonye.
Uwo mwana wawe yitwa nde?
Yitwa Dieudonné Placide. Yatorejwe ashahadu i Rwamagana, yari umusilamu yitwa Gasumayire. Ubwo twamubuze muri 1994.
Icyo gihe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka 20, yari mukuru.
Ubwo hari mu kuhe kwezi, byagenze gute kugira ngo mutandukane?
Ni ukuvuga ngo ni mu ntambara, muri 1994 ni mu ntambara. Ni ukuvuga ngo yari umusirikare.
Umusirikare w'izihe ngabo?
Ingabo za mbere zatsinzwe. Noneho twebwe kubera ko twari Kayonza hariya muri Rompuwe mu cyahoze ari Nyagatovu, komine Muhazi Nyagatovu muri Byange, niho twabaga. Ubwo twagiye kubona umwana mu gitondo araje, bamwe bitaga ngo ni abakarapu, abana aba batwaza abasirikare dukoresha. Icyo gihe babitaga abakarapu. Umwana araza aratubwira ati, araza aradusubiza ati, muri abo twadute kuri kaburimbo haruguru ya Rumpuwe hariya bugufiya, niho twabaga twarahakodeshaga, nabwo twari tubafite inzu tuhakodesha. Noneho umwana aratubwira ati, muri abo turamwikiriza ati, ntabwo mwandangira iwabo w'umusirikare witwaga Dieudonné Placide. Turamubwira tuti, ese uramushakira iki? Ati, nimundangire iwabo. Turamubwira tuti, ni hano. Aratubwira ati, yitabye Imana ati, bamusanze aho yarari ati ingabo zamusanze aho yarari zimutera rokete hamwe n'abandi basirikare ati ubwo rero akitabye imana byarangiye ubwo turaza turihanagura ati nta kibazo n'abandi bose barimo gupfa ni abantu nta kibitwaye bigeze ku mugoroba ubwo basirikare bose bari bamaze kuza kubera ko ingabo za FPR zari zamaze kuza zigiye kugera i Kayonza ngo twari twamaze no kumuheba kuko tutakimubonye kubera ko n'abandi bose bari baje ubwo tugiye kubona bigeze mu mugoroba nka saa kumi n'ebyiri tugiye kubona tubona arahingutse n'abandi basirikare bagenzi be babiri aje kureba ko tukihari kuko bahageze abandi bantu barimo bahunga ariko twe twari tugihari umwana araza aratubwira ati rero tugiye kubona turamubona turishima cyane aratubwira ati rero nitwe abasirikare ba nyuma abasirikare bose barangiye mu Mutara nta bakiriyo ingabo za FPR zaje tubuzuri hano hakurya ikiyenzi sinzi nibuhaza
ndaharuzi
aratubwira ati rero ati none ati ubwo ngubwo ngaho ni muryane ati ubwo nyine ati ejo tuzaba tumenye uko bimera ubwo bwarakeye buca nyine bikomeye cyane ubwo twarahunze nta kuri kongera kumubona duherukana nawe ubwo ngubwo kuko yatubwiye ati birindiro abandi basirikare bari hariya hepfo mu kibuga nyine i Kayonza ati ubwo tusubiyeyo ati ejo mu gitondo nzaza kureba uko mumeze bwakeye twagiye kubera ubwoba bw'intambara yari icyo gihe ubwo ntabwo twongeye kumubona nta kundi kongera kumwumva
icyo gihe mwebwe mwahungiye mu kahe karere
twafungiye Tanzania
mujya izo za Benako n'ahandi
Benako musuhura niho twari turi hanyuma muri 1998 turahunguka nahuye n'umwana w'inshuti ye witwaga Maurice duhurira ahitwe mu Karange ndari nimubona nitandira arangira turabizi ati ntabwo nari ubundi mukecuru akutigeni nari ntari umukecuru ati mama ati wirira ati umuhungu wawe atashobora kuba ariho ati yaduciye hanga irwamagana yaduciye irwamagana akicaye mu modoka ari kumwe n'umumajoro ndamubwira nti uramubonye ati naramubonye ubwo se yerekezaga he atashobora kuba yarerekezaga muri Zayire bahunga nta yandi makuru twongeye kumva andi makuru twongeye kumva bigeze muri 1998 1999 abantu baratubwira bati umwana wanyu twumvise avugira ku ijwi rya Amerika umwana wacu ndi Dieudonne Placide none se ntabwo umubeshya ati twumvise aravugira ku ijwi rya Amerika ati rwose twarabyumvise turabyanga twanga kubyemera abantu barambwiye ngo yaguye i Kayonza abantu bari bamuzi basigaye bashoboye gusigara ngo yaguye i Kayonza umwana wanjye yarapfuye bamwiye ko yaguye i Kayonza bake twamwumvise ku ijwi rya Amerika nta bushobozi twari dufite icyo gihe nta kundi kuntu twari dufite na radiyo nta twari dufite bigeze 2003-2004 abantu barongera bararimbira bati twumvise umwana wa Dieudonne Placide avugira ku ijwi rya Amerika none se mwe mwabyumvise nako mwabyumvise mwumvise avuga ngo iki twumvise arimo kuvuga ko aba muri Afurika y'Epfo yatanze na imerize ariko ntabwo twashoboye kubyifata icyo gihe 2003 murumuna we nitwo yaramaze gusobanuka umukurikira bwa gatatu nibwo yaramaze gusobanuka yarashakishije kuri WhatsApp yarashakishije hehe hose aramubura ubwo birangira gutyo
amakuru ya nyuma mwumvise yavugaga ko ashobora kuba ari muri Afurika y'Epfo
ngo yatanze na rimirize aravuga ati ubu mba muri Afurika y'Epfo niba hari umuntu warokotse wasigaye niba hari umuntu wasigaye ati azavugire ku ijwi rya Amerika icyo kintu nicyo cyatumye nguma kumva nkatana no kuvugira ku ijwi rya Amerika abavandimwe bakambwira bati mama abo bantu barakubeshya baragushinyagurira naba gufunga yarapfuye ntabwo yari umuntu uzi ubwenge ntabwo kugeza iki gihe yaba atari yakongera kuvuga ngo tumwumve aba yari ariko yarahinduwe n'amazina yakongera akavuga tukamwumva n'ubundi ndamubwira nti njyewe ndahatana no kuzavugira ku ijwi rya Amerika byanze bikunze ubwo 2015 nagiye kuri radiyo izuba mfata ititi ubwo nari i Kayonza ndagenda no kuri radiyo izuba mbe no hafi njye ndanyoboza ndagenda ngezeyo umunyamakuru wo kuri radiyo izuba arambwira ati ndaje ngushakire umuntu wo muri Croix Rouge ukubwira uko bimeze ubwo ngubwo wo kuri muri Croix Rouge araza arambwira ati rero umwana wanga niki tugiye arafite imyaka 40 ni ukuvuga ngo njye mfite imyaka 56 tugenda turutanwaho n'umubyeyi mfite imyaka 19 no kuvuga ngo umutaho imyaka 20 arambwira ati rero ati warakererewe kumushakisha ndavuga ni muntu wese yiseri noneho nibwo muri Croix Rouge bitakunda ati seriseri ifata abana batoya ntabwo ifata abantu bo muri icyo kigero uwo nguwo agezeho ubwo ngubwo ndaza ndaza sinajyaga sinajyamaga amarira yaranyishe agahinda karanyishe nabaye nk'umusazi reba kuva mu byimbo wari urimo ukava ahantu wenda abana bagufashaga cyangwa se bakurwanagaho nkaza kwicara hano i Kigali ari cyo kinzanye ngo ndebe kuko nazahura n'umuntu ugeza ku ijwi rya Amerika none ubwo nkubonye Imana Imana ihabwe icyubahiro Imana izaguhembe izagukubira umugisha inshuro zirindwi ubu nanjye ndahangaha ari cyo kihanyicaje ubwo tuvuganye wenda nashaka nagiyo shaka basi
komera komeza utegereze natwe tugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo tugufashe kubona ku gasaro kawe
yego mama
agasaro kaburaga
undi uri mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda ushakishuwe ni Muhizi Azarias ari mu murenge wa Nyamata mu karere ka Bugesera umudugudu wa Bihara akagari ka Kanazi arashakisha abana babiri Kaitesi Marie Rose na Tugirimana Moise aberese wabo bavuye ibujumbura mu Burundi bajyanwa mu gihugu cy'Ububiligi ni naho bakuriye
abo bana isera amazi gupfa atuye yarapfakaye hari mu mwaka w'inani niho se yapfuye yagonzwe n'imari ya leta y'u Burundi yewe sinahabaga n'abaga i Kongo ariho nkora abo bana rero bari basigaranye na nyirakuru n'abakuru kiri batoya igihe kigeze umubikira uwo ukoraga muri Karitasi aza kubasaba nyirakuru kugira ngo abajyane kubareresha mu bazungu abana rero barabatwara batwara mu kibikira asidirectrice du service social Caritas Burundi witwaga Sœur Elise abana babayo aba ibabo nyine babadokta niko babaku bamaze kuzuza impapuro zose za ngombwa uko nkuko bisategeko umwana umwe mukuru yagiye mu aba yadokutwa na famille donc yo y'umugabo w'umusaza witwaga Vastio Leo France n'umugore ga Albertine Lafarge umwana Faransa yadobuswe na famiye y'abafaransa bakoraga muri ambassade muri service yanuza ya coopération militaire ngo yari umukanishi w'igeza gisirikare uwo mugabo akiki bo Charles Beauregard none mbere yo kugenda mama yarababwiye ati mbere yo kujyana abana birakwiye yuko bazajya bumvikana bagajya communication n'imiryango yabisigaye barabimwemerera ariko babajyanye ntibasubira kubikora
ku mpapuro wabonye zemerera abo babyeyi gutwara abo bana ntabwo byanditse ko bafite uburenganzira busesuye bwo kubarera ntabwo byanditseho
oya ntabwo byanditseho abana batwawe n'ababarera babagira neza gusa kandi bababwira yuko bazamenyana n'indi miryango bazajya baganira imiryango yabo basizemo
Gana Muhizi ikintu gikwiye kumvikana neza nuko iyo umwana ahawe abandi babyeyi kugira ngo bamurere binyuze mu mategeko bikorerwa mu rukiko rwa mbere rw'ibanze bita tribunal de première instance mu Gifaransa nkuko byabereye aho ngaho ibujumbura icyo gihe rero hakurwa icyo bita adoption plenière bisobanura ko umubyeyi ahawe uburenganzira busesuye bwo kumurera ntabwo agomba kugaruka kubwira ababyeyi bamumuhaye uko arerwa byumvikane ko hano kubera ko abo bana nta mubyeyi bari bagifite uwahagarariye abo babyeyi bari baritabye Imana ni nyirakuru ababyeyi rero barera abo bana iyo bamaze gukura bagenda bababwira aho baturutse bamara kugira imyaka y'ubukure bakaba bafite uburenganzira n'ubwabo gushaka imiryango yabo bakomokamo ibyo ngibyo birumvikana bwana Muhizi
amategeko yagiyeho ntabwo yara abana n'ababyeyi b'umwana original kubera yuko nta nubwo ayo mategeko yakwemerwa n'inkugu abantu bafashe abana b'ingobyi b'impunzi badafite ababyeyi basigaranye umukecuru w'impunzi nawe utamerewe neza bati tugiye kubakurerera noneho umwe mubyeyi yaremera nyine baremera ariko se nta mategeko mpuzamahanga ya yarengera nyina bo bana akabagarura iwabo katu nta nubwo dushaka ko bagaruka iwacu turashaka ko tumenyana bakamenyana n'umuryango wabo bakamenyana n'abakuru babo izo mpapuro ziriho zo muri tribunal de première instance kuko zirahari ariko rero nta naho byanditse yuko abo bana batazasubira kubona n'aba babo ibyo ntibishoboka
ubundi abana baba bafite uburenganzira bwo kumenya aho bakomoka ndetse n'ababyeyi babarera basabwa kubafasha kubimenya igihe cyose babishakiye
bana rero bagomba kuba barabaye prive y'ubwo burenganzira kuko ntibigeze badushaka ikindi cya kabiri abo bana bari bato cyari minuel cyane ku buryo badashobora no kugira fashijwe ntabwo bari kubishobora ntidushaka kubatwara turashaka kumenyana nabo nabo ngo batumenye nta kindi
shaka gasaro kawe uzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe uzakabona
wicike intege
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
Hashize imyaka 27 mu kwezi kwa kane Patience mu Kamunana yabuze benshi mu bavandimwe yarasigaranye nyina Godelive Kagoyire na se Stefano Gakwenzire bari bitabye imana mbere gato abari basigaye babarera nabo bikirwa muri genocide yakorewe abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yitabaraso ye Rose Wamahoro yajyanywe Burayi mu gihugu cy'Ubusuwisi ahawe umuryango washaka umwana mukamana Patience ari mu karere ka Gasabo mu kagari ka Kamatamu murenge wa Jabana umudugudu wa Murehe duragace k'ikiganiro mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika
twari dutuye Kanombe mbere y'94 mama wacu aza kwitaba Imana kuko niyo waturereraga yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama murumuna wa mama adusigaranye imiryango ya ngombwa kwikora inama iratugabagabana wasigarana Rosa nanjye njakorerwa mu wundi muryango n'abandi bavandimwe banjye nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero genocide yarenze iba ntarongera guhura na Rosa nyuma genocide rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri genocide naje kumenya ko Rosa yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma 94 bikaba impamvu binshanga baza amakuru ye barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga
abo ni bande
umuryango witwa Kagaba yari atuye Kanombe wari ufite umudamu witwa Perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo
nabo bitabye Imana
nabo bitabye Imana muri 94 bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana
none sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande
hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire ariko nta makuru yampaye yaransuzugwe nyiranyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru b'2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15 biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba Kagaba Sharire aho yakoraga muri Benel mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye amakuru rero nanjye baranyumye ducika intege umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze numva bintera imbaraga ndavuga nti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venuse Nshimiyimana yamfasha
Madame Rose Ntezabera wakomokaga mu Busanza n'ubwo atahabaga yatubwiye ko yari azi mu Kakirenga akamenya umuryango kwa Kagaba n'uko Rose Wamahoro yahawe abamureri Burayi
mu Kakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba baramufashije kumungo kumwadotisha i Burayi no kubyagenze
amakuru yuko mu Kakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe ayo makuru warayamenye
naramenye niko byagenze yanyitabye imana ari kumwe na Kagaba mu rugo wa Kagaba
w'amahoro ashakirwa ababyeyi burayi ayo makuru nk'abaturanye mwara yamenye
twara yamenye ariko ko mu ngiye sinari ngiba mu rugo nene narashatse nasaga mu rugo ngasanga babambwira ko uwo mwana yashobora ko yagiye burayi ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba umwe mu bana ba Kagaba
agasaro kaburaga kabonetse.
Ijwi rya Amerika yakomeje ubushakashatsi, tumenya aho umwana aherereye mu Busuwisi, tumenya aho yanyuza hagera, tumenya umubyeyi wamujyanye n'ababimufashijemo, ariko byabaye ngombwa ko twegera Kagaba Charles kubera ko umubyeyi we Kagaba Felix yicanywe na Mukakirenga, twakekaga ko afite amakuru kuri Rose w'amahoro.
Nange ndabizi kuko wabwiye muri izo za prosecutire nawe uba makuru amuturukaho avuga ko atatwaye umwana mwibye
oya rwose
kandi uyu rufuta yarasanzwe nabikora
kugira ngo umwana ahabwe abandi babyeyi bikorwa n'umuntu mukuru yaba nyina cyangwa se ubifitiye uburenganzira mu muryango kugira ngo umwana agende. Mukakirenga rero yemeye ko umwana agenda mu bimufashamo abifashwamo na Shayroti, umwana aragenda na Urferina
aho ngaho nenda ngukosore neza Shayroti ntabwo ari we wamujyanye. Nakubwiye ko uwamujyanye ni n'umuzungu ye
yego
igihugu abamo izina rye ndarinzi n'ifoto ye ndagishite kandi nawe ntabihakana ahatuye harazwi. Noneho uwo Charlotte rero nawe ushobora kumukontakita nawe numva twarigeze kuva igihe kuko yaherukanaga inka ndetse no kuri telefone numva twarabivuganye nawe vesiyo ye ni iyo ngiyo kuba we azi uwamujyanye. Si ukuvuga nkamujyanye uwakoranye na Urusorina y'Imasaka sibyo bikane neza kuko n'uwagiyemo nawe ntabihakana ntabwo nari kubwira batabyemeye kuko we avuga ko yamujyanye mu buryo bwemewe kandi yenda mbega uwakora ako kazi niyo Rufodina yabimufashije.
Ariko iyo Rufodina ntabwo ikibaho gihe w'amakuru ndayashakira aho ari
n'ibitanabaho hari abantu bahakoraga ese kweke twaba dusimbuye iyo Rufodina
murayisimbura kubera yuko amakuru murayazi umwana yatangiwe iwanyu ajyanwa n'umuvandimwe wawe hari umuvandimwe wawe wafashije umuzungu wajyanye umwana kumujyana mu Busuwisi aho ari icyo nshaka na makuru. Ikindi kandi agira ngo nkubwire ko uriya mwana Patience mu Kamunana yarukotse Jenoside yakorewe Abatutsi Mukakirenga yapfanye na papa wawe ndumva rero ukwiye kumuha makuru ukubera ko kubona umwana wasigaye wenyine akaba afite murumuna we uri mu Busuwisi utazi ko afite mukuru we nawe warokotse ntabwo byakumvikana ko umuntu yaba afite amakuru nk'aya ntayatange kandi ari amakuru akwiye kurema imitima y'abana b'imfubyi.
Yewe icyo nakora kandi kugira ngo dufatanye neza nanjye ndumva bimaze ku mutima uwo mwana nawe wabuze unawe ushaka kumenya uwo murumuna we aho ari ibintu byumvikana. Noneho njyewe icyo nakora nabaza ko uwo wagize uruhare mu kumujyana kumushakira abo babyeyi bandi arazwi arahari ubwo niba yakunda ko umuntu amuhuza nawe
yego
ukavugana abyemeye ngewe nsinzi amategeko agenga ubumwe bwo mu Busuwisi niwe umuhinzi nibo ashobora kuba padiri purize ye ibyo bikatureba
bireba ubuzima bwite. Iyo umwana atarageza ku myaka y'ubukure iyo agejejeho aba afite uburenganzira bwo kubwirwa aho akomoka
kwege nasha uwampa ayo makuru
yego
namubaza akakontakita uwo muntu waje ni naho ngaho wagiranye amasezerano na Urusorina y'Imasaka amubwira ko uwo mwana afite murumuna we ushaka kumenya amakuru ye ndumva nawe ataye imana rwose noneho ibyo bintu bijye mu buryo abyemera tubiguhe nibiba ngombwa yenda hari izindi nzira umuntu yanyura nabyo kuko aho ari harazwi ahatuye harazwi ibihugu arimo n'izina rye rirazwi ndetse n'ifoto ye numva nayifite ndumva nta gikomeye kiri.
Charles Kagaba ndagira ngo ngushimire ku mugaragaro hano ku ijwi ry'America mu Rwanda aho ngaho mu byita ibikorwa by'indashyikirwa nawe uragikoze kuba uhumurije patience kumubwira yuko uzadufasha kugira ngo abone umuvandimwe we
agasaro kaburaga karabonetse
mugiye kidatinze patience mu kamunana na Rose w'amahoro bazashobora kubonana nabwiye Charles Kagaba ko Rose w'amahoro namara kumenya ko afite umuvandimwe we warukutse azaza mu Rwanda arambwira ati nzamwakira kubera ko anava mu Rwanda namusezeyeho ati kandi ndifuza kumenya makuru arambuye ku rupfu rwa Mukakirenga ndetse na data ati nayambaza nzabona icyo mubwira
karabonetse
Voice of America
agasaro kaburaga karabonetse
umuryango
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda iki ni kiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri Shanga dusubire mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda Wizeye Jean ari muri paruwashe ya Rukara avuka izaza ararangisha mushiki we Felicite mukamutakirwa
hari mushiki wanjye mukuru twabuze muri famiye yacu izina rye yitwa Mukamutakirwa Felicite
mwamubuze ryari
yatandukanye nabo bari kumwe muri Congo mu 1997
icyo gihe yarafite imyaka ingahe
icyo gihe yarabyaye kabiri afite abana babiri numba ni nk'imyaka hafi nka 29 hagati ya 29 na 30
ari umugabo wese n'abo bana be babiri bo barahari cyangwa bose baraburanye
umugabo nawe ntawe twigeze tumenya irengero rye umugabo yitwa Nsengumuremyi Jean Marie Vianney izi information bampaye
birumvikana ko wari ukiri muto icyo gihe
ngewe nari nkiri muto rwose na ni information nabajije bakuru banje aho bari kumwe
niba mwari mutuye mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ngaho izaza mukamutakirwa yaje kugira muri Congo ate yanyuze he
yaje kugira muri Congo ahunze ngo mu 1994 yarahunze hanyuma ahura n'uwo mugabo we wari umusirikare muri icyo gihe umugabo we yabatubwiraga yuko akomoka ku Kibuye hanyuma uwo mugabo we icyo gihe yari fiance we hanyuma barahungana baranimariya bagira muri Congo baba mu nkambi ntazi neza izina ryayo ariko bambwiye ko ngo batandukaniye ngahantu hitwa Ubiro mu birometero 22 hafi ya Kisangani
niho yatandukaniye n'umugabo we
no batandukaniye na famiye n'uwo mugabo n'abana mbese kugeza icyo gihe rero nta wuzi irengero rye
abana bajyanye nande bajyanye na se bagumanye na nyina
abana bari kumwe na nyina gusa umwana umwe ngo yitwaga Byiringiro
yego
niba ari Patrick ntago nibuka neza ariko bambiye Byiringiro hanyuma Patrick na bari kumwe rero na nyina kandi muri icyo gihe ngo yaratwite hanyuma aratandukana nyine muri ayo mashyamba yaba umugabo yaba abana yaba se yaba nyina ntawuzi irengero nta n'uzi niba n'umugabo bari kumwe ubu ngubu niba biho cyangwa se nawe baratandukanye muri icyo gihe
uwaguhaye ayo makuru ntabwo yigeze akubwira ko bashobora kuba baragarutse mu Rwanda kubera ko hari abantu benshi baza hano mu kiganiro agasaro kaburaga bagikunze bagera no ku birometero 8 hasi ya Kisangani ariko baza guhabwa uburyo bwo kugira ngo bagaruke mu Rwanda wabuhaye ayo makuru we ntacyo yabikubwiyeho
kugeza ubu ngubu rwose ntago twemeza ko bigeze bagaruka kuko nta information nimwe twigeze tugira twaranashakishije tubaza abandi ariko ntarengero benshi bakatubwira ngo barapfuye ngo ntawuzi niba bakiriho ubwo rero ngewe nk'umuntu nyine narakuze nakomeje kugira curiosity ndavuga ariko uwabashire nkakomeza nkashakisha kuko aho bigeze ubu nyine famiye tuzi ko yaba yarapfuye mbese umva imyaka ishize ariko ngewe nakomeje kugira icyo kizere
amakuru ya nyuma wabonye bakubwira ko ashobora kuba twite yarakiye muri bya birometero 20 mbere yo kugera mu gihe wa Kisangani cyangwa se yari
naho ngaho rwose naho ngaho yaratwite nabo bana bari kumwe n'uwo mugabo niho nyine ngo bacwa bakuye imishwaro baratandukana binjira mu mashyamba guhera icyo gihe niyo makuru baheruka
ye niba mushiki wawe akumva
yego
nahe makuru wa muha yo mu Rwanda niki ushaka kumubwira
ndashaka kumubwira ko aramutse ariho gerageza kugira contact tukamenya niba ko kariho yuko umubyeyi we hari yitwa Nyirambonabira Mamari hanyuma ise yitwaga Mutarambirwa Leonari we arabizi ko yitabye Imana icyo gihe yarabizi kuko bahunze babizi abavandimwe be babanaga icyo gihe bose bari mu Rwanda bose bariho rwose aramutse ahari yaza yakura ku buryo twabonana rwose yatumenyesha mu by'ukuri
reka nsabe n'undi muntu waba uzi Nsengumuremyi Jean Marie Vianney nk'uko wabimbwiye wari mu ngabo z'u Rwanda waba muzi waba yarakoranye nawe muri abo basirikare yatubwira
yego rwose twamwitaga akazina kitwa Fende
Fende naramukana wiyumvise hano ku ijwi rya Amerika nawe ubwo ngubwo azihutira kutugeraho kugira ngo tubahuze nongere ngushimire kuba witabaje ijwi rya Amerika gira amahoro
murakoze cyane
agasaro kaburaga
ndatumikira kandi nyina w'umuntu Jodi yatuye ikigali mu karere ka Nyarugenge akagari ka Matabu umudugudu wa Burema yavukiye muri Uganda arashakisha mama we atigeze amenya ushobora kuba yitwa Cécile Kabihogo
n'umuntu nari nasabye nomero zanyu arambwira ngo amezi arambwira ngo mwamfasha gushakisha umuntu nabuze
umuntu wabuze ninde ushakisha
ndashakisha umuntu wabuze ari we mama
wabuze mama wawe
yego
mwatandukanye mute byagenze gute kugira ngo umenye irengero rye
ntabwo nigeze mumenya icyo nibuka nuko twari mu gihugu cya Uganda
waravutse ntiwamenya mama wawe
yego
ngira byagenze gute
nasanze mbana na papa dimwe nibwenye nasanze mbana na papa
yego
papa kambira yuko yamuzigiye ndakana gato cyane
hanyuma
nyuma yaho nta urumva nk'umuntu wabwirwaga amakuru ntabwo nigeze nshakisha andi makuru aho nkeneye kuyamenyera rero cyangwa se kuyashakisha nsanga ya papa n'ubundi yari yaramaze gupfa mu muryango wabo wa papa nta wundi nigeze mbona ufite ayo makuru ya mama kereka undi muntu umwe w'umuvandimwe nanone tuvukana na uri hanze ubu niwe wampaye amakuru arambwira ati arahari ariko sinza hana herereye nanjye yansize ndi umwana muto ntabwo umuzi twembi rero nta n'umuzi isura ye ariko mu minsi yashize nkwandikira
yego
hari amakuru nari nahawe bambwira ko ahari umuntu wari wamubonye ambwiraga ko ashobora kuba amaze nk'amezi ane amubonyeho abonye isura ye
yaba yaramubonye hehe
yamubonye n'ubundi hakurya muri Uganda aho bita muri Gombo ntabwo ariwo bahuriye gusa we bahura yaramubwiye ngo mvuye muri Gombo
amubonye aramumenya
uwo mama niwe wabashije kumenya uwo muntu umwana ni umwana reka mwite umwana ni umwana w'umusore we ntabwo yari amuzi yaramwibwiye amwibwiye umwana nyine urumva ntabwo yabihaye agaciro ko bari bahuriye ahantu mu bukwe aramubwira ati njyewe ndi runaka ntuye muri Gombo bari bahuriye mu bukwe kandi ubundi ntabwo bari bahuriye muri Gombo ahubwo bari bahuriye ahandi hantu mu bukwe
none uwo mwana w'umuhungu waguhaye ayo makuru yaba yaributse kumubaza izina rye
amazina ndayazi
amazina urayazi mama wawe yitwa nde
Cecile Kabihogo niko bakundaga gukoresha Cecilia hari na musaza we naje kubona nyuma
yego
ariko nawe ambwira ko ataza ahantu aherereye nzi niba ariho akiri cyangwa se yarimutse niba ari mu nkambi niba ari mu murenge uhe ntabwo mbizi
uwo muhungu uvuga ko yahuye na mama wawe waguhaye ayo makuru we yitwa nde
yitwa Rutayisire
nyina w'umuntu urakuze uri umudamu uri umubyeyi urubatse warabyaye ariko iki gihe cyose ukimaze utazi mama wawe kubura umubyeyi ariko utazi uko wavutse utazi wakubyaye utaramuciryera iyo ubitekereje wumva umeze ute
byonyine no kuvuga mba numva byananiye kuko ni ibintu birenze nkurikije maze kubyara uburyo biryoha uburyo biba byiza byarandenze n'ubu numva iyo ntekereje kumushaka ndara ntasinziriye nkarara nicaye amaso ibironda bitabyumva
birumvikana niba muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika yumvikanira muri Uganda niba umubyeyi wawe Cecilia Kabihogo akumva n'icyo wamubwira n'icyo ushaka kumubwira nk'umwana isanzure
okay ntacyo aba yanyumva ndamukunda ndamukumbuye nkeneye kumubona nkeneye kumva ijwi rye nkeneye kumva anyitaba mpamagaye mama
yego urakoze cyane ndagukomeje kandi ndizera ko umubyeyi wawe azakumva kandi akazagusanga cyangwa ukamusanga mugahura nk'umwana n'umubyeyi nicyo nakwifuriza mu gihe tugitegereje gukora ubushakashatsi bwimbitse tukagera aho ngaho ugomba tukamenya aho aherereye ndagukomeje rero kandi nkwifurije umunsi mwiza ugira amahoro
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki ntege
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mu mwaka w'igihumbi 1994 umwana w'umuhungu Antoine Nyirimanzi yarokotse genocide yakorewe abatutsi mu muryango w'abantu umunani yarafite imyaka 11 nyina umubyara Venancia Mukanyonga nawe yatoraguwe mu mirambo afite ibikomere ku mubiri no ku mutima amaze imyaka 27 yashaka umwana we kugera ubwo yandikiye ijwi rya Amerika naramuhamagaye anyakirana urugwiro
urakoze cyane bagenzi
amakuru
ni meza komana usibibaye bite koko nahoze numbira bya yanyu
yego
ariko siniyumvamo ndavuga nubwo bizaba ikindi gihe mana we
yego
uraho cyane urakomeye
ndaho ndakomeye namwe muraho
turaho nukuri
none se tugufashe iki wa mubyeyi we
mu mamagaye rwose ndi no mu nzira ngenda nubwo ntitengo nduhuke ndumuntu wamugaye ufite ubumuga urwaye ibirwara byinshi ariko ngiye ahantu negamye ahantu ku nzu hamfasha ndababwira nta kibazo
yego ndakumva ntago ngutindana rwose mbabarire kubona ngo uhamagaye ngo utunguye
oya nta kibazo cyane tuvuze ko nta witegura ibintu byose vuba
yego reka tubirangize ubu ngubu mbwira ikibazo cyawe uko kimeze mwana wawe ushaka bimeze gute
ariko Imana ishimwe nge nahoze mbwira abana ngo bazashakire nk'ahari ntabwo byumvikanye n'ibyatunganye sinabikoze neza twabuze umwana muri genocide
yego
muri 94 ndetse noneho umwana tumubura yari kumwe n'abandi ariko abandi baricwa bicirwa hamwe nanjye nuko Imana yandinze nkarokoka ukuntu ntazi n'Imana ibizi
yego
n'abandi benshi bose barapfa na se na nyirakuru n'abavandimwe be bose benshi ndetse we kuba tuvuga ngo yarasimbutse yari uwa munani ubwo rero turamubura ariko mu kumubura kwe we ntabwo yatemaguye icyo gihe cyacu yarasimbutse arajyana n'abaturanyi arahunga ariko noneho aza kugenda arorongotana aza guhura na nyirasenge nyirasenge bahura ikicukiro hariya kureto
yego
barahabana ariko babahigaguza noneho Kanombe militeri ifashwe aramubura mu burungano mwinshi
yego
amubuze yanga gucunga ariko bari kumubura aramubwira ati ngina tugende uko wamubonye niba Imana yaramurinze uzongere umubone noneho baragenda nyirasenge ngo yagarukiye ahantu hitwa ku Kibuye ngo muri zone iba ari Turikwaza hariya abafaransa
yego niyo
abari wagarukira noneho umwana we ntabwo yamubonye yagarukanye agahinda nanje nabayeho ariko mbanda ndamugara cyane bibiri biterwa bitamikwa ariko ngezaho Imana iragumye iransindagiza ubundi ho ndagenda nubwo mfite ubumuga ariko ndaho noneho umwana rero baje kutubwira ngo yabonetse muri Kongo mubwirwa n'umwana wari umuvandimwe wari umusuranyi ndetse yari n'umwana wa mu rugo iwacu yaragiye abaye iwacu bamushyira mu ishuri ari umuturanyi birabura baza kujya akaragira inka zacu igihe kiragera ntiyagumye kuziragira aho iriya jenoside ibereye arahunga nuko niwe baje kutubwira muri 1996 ko yamubonye ngo muri Kongo
amagana hehe
ahantu hitwa Masisi ibita ni Masisi ariko ngo yamubonye ahantu hafi y'agashyamba kari ahitwa Gashereri amubona mu gasoko ariko agasoko yari yazanye n'umugabo umufite ntabwo yari mu nkambi ngo yari yarabonye umuntu w'umuturage umwakira
ubwo muri 1994 ongera twibutse muri 1994 uwo mwana yari afite imyaka ingahe
yari afite imyaka nka 11 kuko yigaga mu wa gatanu
akitwa nde
yitwaga Antoni Nyirimanzi
Antoni Nyirimanzi
yego
bakubwira ko bamubonye i Masisi uwo mugabo wari umufite yitwaga nde
umugabo rero umwana ntabwo yatubwiye izina rye yaravuze ngo ni umuntu w'umupasiteri ngo w'abasempeza sempeza teologiya ariyo twumva ko wenda ari abapantekote abarukorembese ubwo rero ni uko nyine zibaho ngaho turashakisha mu makuru aruje ariko dushakije muri Croix Rouge ngo abakuruwa ruje barahageze batanga umwana ngo yarahabaye koko ariko ngo yarahavura rero iherezo ry'uko impamvu yahavuye nta kundi twabimenye n'ubu nashakishije aho ngaho ubanye ku ijwi rya Amerika maze kubyumva abantu bambwira ati hari umuryango ushaka agasaro kabuze
yego
ubwo rero nanjye ndavuga nti reka nshire ubute Imana yamurinze bakagera muri Kongo nta umugaburira nta umutamika ntacyo ari umwana ntiwasanga Imana yaramurinze ni kuki igihe yandinze ndetse nkabakumye rero kugira icyo kizere ndavuga nti kuki aba bandi bagenda bababona reka nanjye ngerageze yaba ariho cyangwa atari ariho nkamenya n'inkuru y'uko mbese atariho basi
nta kabuza niba akiriho azaboneka niba ari Masisi azaboneka niyo yaba yarahavuye yaragiye ahandi nta cyamubuza kuboneka uretse kubaza muri Croix Rouge nta wundi muntu ukomoka muri ako karere ka Masisi wigeze uvugana nawe ngo umubwire uti hari umwana wanjye uri muri ako karere muzandebere
nawe nabonanye nawe ahubwo ubu nibwo narimo gushakira abantu bashobora bajyayo ngo bazagerageze nabo mbahe imyirondoro mbarangira aho bamubonye ubwo nari nyitegereje nabwo ngo numve mbese numva nshakisha hose
n'ubundi ni byiza gushakishiriza hose twese tugafatanyiriza hamwe kugira ngo turebe ko icyo kivi twagisoreza hamwe
yego
Nyirimanzi niba kumva aho ari hose fata kano kanya umubwire ikikuri ku mutima
nge rwose namubwira ngo ndahari ndi nyina mama we nyine mukanyonga Venancia aziko bari banyishe ntakiriho ariko noneho Imana yarandinze nda nsa n'abandi bavuga ngo baguye mu bapfuye mbona ndiho ubu ndaho ndahari na nyirasenge bita Sikora mukamuhiza ariho Sikora Sika n'indi miryango yose irahari ariyo mvukamo ariyo nashatsemo benshi barahari ubwo rero yakora ibishoboka natwe akaba yaduhamagara akatumenyesha ngo ariho araha n'aha ntibakiriho koko
tuzakomeza dushakire hamwe nongere ngushimire ko utega amatwi ijwi ry'Amerika kandi ko ukomeje kugira imbaraga za kibyeyi zigukomeje kugeza ubu dutegereze ko uyu mwana wawe Imana yazakongereka mu kugarurira igira amahoro
rwose Imana nawe yaguhaye ubwo rukundo izarugukomereze igume igisha myinshi Imana yanjye uzagwe kurava gusa nta kindi navuga
urakoze cyane ndihanganisha cyane nige na Pour Dieu ushaka kuvugana na Chevena Maniriho turizera ko muzashobora kuvugana ayi Rwanda Emmanuel abana ushaka bari mu Bufaransa nawe Kambibi Rachel Habimana wawe ari mu Bubiligi Annonciata Kamagaju uracyategereje amakuru ya Jean Paul Ishimwe ndasaba umuntu waba yarabuze umwana witwa Mirimo nundi witwa Josephine bari mu nkambi zari hafi ya Bukavu na Uvira babuze mu mwaka w'1996 wakumva arabe cyangwa sabazi yabaza Agasaro Kaburaga abo ni Mirimo na Josephine aho bari turahazi naho ubutaha rero kuri isaha buri cyumweru muba muri kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.